Fresher from NigerRemix.com.
Ngiphuma khona bayipulile inhliziyo yami ubona nje imani kini ngilapha nje ntombi khona lapho ngiphuma khona bayipulile inhliziyo yami ubona nje imani kini Ngithobe namanxeba Ngithobe namanxeba Ngithobe namanxeba Ngithobe namanxeba
from NigerRemix.com.